Twali mulwa tunga sibya fera girlfriend. Ngabogela too much twabafunira antidote. Nga everybody know ntindyo azibandi. Nga batulaba mukwano batwegombesa. Don't fuck again, nobody can. Don't fuck out to nobody. Kwagala nga sirina kyenkuwa nga gwankuba, baby nga gwankuba. Naye kati wakyuka emitafu gya kwetimba, omukwano gwe wakyuka yi. Lwaki amasimo gafula bize, oyagala bya pate after pate. Omukwano take it easy, mama. Don't fuck again, nobody can. Don't fuck out to nobody. Tunga sibya fera girlfriend. Ngabogela too much twabafunira antidote. Nga everybody know ntindyo azibandi. Nga batulaba mukwano batwegombesa.